alan jiddi lewru mai hitande 2023 sakiraabe kidibe ton ko modum heedaade heen amen dile lindi mangal mudum fu min calmini on sanne bismillah modum actigen amen yaloma hande on wondi do Ousmane Nyalibou. Ousmane hon nyalirda
bas wala am ali sisa sillan
tojo alla min do
ay gassi
nyalibou on jogoda sakiraabe amen helle sembe kamaruji do
en putiran kabaruji di yarde to sigasu to halde hala ko jom en moto ngaji bonne bamata himbe tatonna dum ko jom en moto taxi ngaji buri wadde kambe be andi kuteji kodon wattana en keban jabule jour nangal dewgal hakkunde gorko mawdo e biddo debbo kayejo yo hunde ko anda leydi meden di hedo na hakkilo himbe mali dewgal dewgal en keban famdo e seda kan e23 maroc 2023 en kala hala be mali hani memodirde le groupe B
nyalomale adnar alla no ke enado saji fam yambinama joy lewru me bettindu hono no wowir hitane fu
e non jati yambingo o nyaloma yo yettugol be rewbe wadobe o golle e darani be bantare no fa yottade sawrude innirabe e cukuloy keccoy no himbe ana anjatta be sanne to bafula be to le region kay fa yottade e yoroso region kulikoro e jaborade kita rewbe worbe fu ana anjatta be sanne e imadaraji dibe gondi doni be rewbe saz famen nenno kambe nyawbe be darte e sukabe hande be kanyandu tinno gollira honno nayabe gollira noni fa bidire den famu kedden ko hejabe amen gombe ton kibinendo faccitango sita sidibe
nana ko benan saz
to menen ga nyono do rewbe doktoro me ana teddina jamare sanne watti fu sa yotti kan doktoro re be heba yibben taw hala fu hewe be lamdoto ma kalnabe nawal ko wodi e ma fes a yotti ngenga so haamilo be teddine be holliti den dati be handa jukkude fa ngenen hebitida mi debbo doktoro fu ma kawre mun do ana muddi bene andi golliji mabbe bede yardi goldi jabbare jamara no wodiri sages femme en sugabe joni ben kan en neyebe wala goton bene serti
wabara tabulo tikeli
imoji defo hitane 2022-2023 golliji mudum moram fuddure noga e didi lewru me dum timma noga e nay lewru me hitane 2023
non jati alle sisseto sigasuto imotobe yogabe ana gondi e lanindade wadde ko bay fu e di examen aji e kedjar me gonto Christian Dako lande ko yogabe mabbe andi ko be mbido fitango sita sidu
chagan somo e pesme tiligen witan kulleji fukme jangi le hitande me wad exercice kasin to en nyalane defon yottoto mi witan lesonji fukme jangina le hitande minge lesonji matière scientifique tan hemu witade galle
mi keddoto fa hamma sika so nyali bulu fami kala hala yimbele bamondirobe taton taton do mutu
e non jati edun wada sanne le on ko fa dun latake imingul iblisa lontre jabbene de le indi ngendi na dum fudum fudiri tiagal ko kasara wadi policier goto jokki jo moto taxi got bamnoda himbe taton
tagal odo golle dankiji pulsa be gombe le nokku o fu bonnama aljumare noga jitti lewru avril bettindu yimbel gombe tombe wadi ondo golle
e non jati kany jombe moto taxi ngaji metanobe sanne no kanankobe bangalla dena ku region o kay cultivide o golle sariya ko hadi dun fabidure den fam anni ko Christian Dako kajar meden gonto hebi nen do faccitango Mamadou Sama Seku e sita silibe
donobe moto taxi hewbe sikasu hulti dullay fi faratin gondo e odo golle o ka dum fu tawede be kinni kabar mudum
on est pas droit
me hana pamde yimbe taton dum moto taxi di sabe me yamirtaake me pama yimbe taton dum moto goto mimi wadandu mi wurna galle dan
seraji etti hali fallabi jogolo mudum no holitiri Sidiki Kanté joko randejo commissaire premier arrondissement Sikasso
le moto taxi moto taxi no dirtedi telimandi yamiraaka to seria pama kilian didon do o moto goto neddo fu yaado ana pami yimbe didon do di moto taxi bede dogno sare ana yamiri metton jom yoba kalsi mo han yob
contre reçu
mi te invite supporatura mutu ngaji di na jirwi sanele nukuji goddi leedindi Christian Dako musika so ma dum su jotamani
concours emia golle mudum fuddi nyali woni
sugabe jokolbe civil en kanye sous officier fu ana bay joinoide talki mubben ko hani fuddude altinere jitti lewru mendu yotta aljumare sappo e didi lewru mendu sugabe jokolbe dubi sappo e jitti yaade nokay e jeegon civil en kanye ono kolobe arme yakoub e buray dubi chapantati e jeegon bayju inde talki mubben
juingol talki mudum do bamako do direction école militaire jikoroni para kay gelle mawde kidjide gonde le leedi amendi le wi landi be dum ngara be ngara communiquer goto fa be kala nyalama mo konkuro warta fa wada e mudum nyali bolso do nutimi mi kala jonka hala dewle hakkune yimbele nayebe kanye sukabe rewbe kayebe mo hala mudum heewi sanne le leedi mendi
e non jati alisi se hala mun ana heewi sanne e hedoni hakkilo himbe mali do dewgal hakk hakkunde gorko mawdo e biddo debbo kayejo anni ko Adama Amadu Haider hebina do faccitango sita sita be
seku gorko mawdo ko yata do cefan e jeegon e joyi semme fu wala kasin ga on hasingin e hursunde suka debbo mo dumu bamta sappo e jetti nyaade sappo e jeenay o won debbo arandirejo noddirtaado Fatoumata kanyu hebinimo suka be joyon lewi kanko seku hursungon debbo didbo yo fuddode adna keso sabi o fuddoton lalnaade watti fu kaddu le kesse gaso ni yahe yeso misten mawne ko debbo neyejo wala fey yaage ana wonde suka jokolle balé biddo mudun sa jebdi kulleji samoj ana wadda torraje sanne hakkuna bibbe kan e inrabe mu en fotal israr mu en nanan mudun suka yogabe wi an mi hecci inde dan pamaro mi wawa teddunde mo ga honane wiiran ana tirsido biddo fu teddina debbo fu ma saramu dun hursini fes an hecci jommu
do nawata en yotere am en minimag nyali buli ana habe balde seeda jom Facebook latike nokkuto yimbe njido ndirbe waawi bamondirde
e non jati o kabaru keso himbe jeewtebe sanne do o reseaux sociaux wonna wadobe ima daraji yalla rewbe na worbe yidbe bamude na bamede ana kebo njidane yalla ko sagitodo dewgal hakkunde mubben nen no faysiya tawa o golle kay anda ka yalla ana moje na moja tafon holitama wiyede kay farati won do majjun do nokko andibe kabane da ko yogago be ko litivide famedre den fam anni ko jantodo amen Isa Umar Tugula hebinen do faccitango Mamadou Samassiku e Umar Waygallo
do yafufu dawlen habbe do resoussongaji di bangal batakiji di worobe e robe nedundirta dum sakitato lata de gilde zumana Haydara fabike yimbe le hewbe bangal rajo e hakkilo mako dum do mojjere mawnde
gonga jati wakkatiji tadelan bayi matedli hono de do dewle ko woni fana amen dum yalla hono minen dum min kani wattirde koyde amen kono ayi bangal yirwere le leedi ndi dewle min kabbata hitande fulbe albama dewle teme tati fa yetto teme nayi
Facebook buri fuf yirwude bangal mudum ka non docteur Baye Jakite sociologue cultivide dum do na famini elezaman meden joni ka dum yata fe tagal kuteji
wadati ina da hani nangude tafen sabi de sakile wakatiji dati goddi ad nanga dum bonnan ko heewi won yibbe wobbe tawetebe li hen attawon yo jambo tobe wobbe antota yo escoro ngabe wala fuko ma takki li hen
beta de dido kutaji di kanko sosologo holtivide on de do dewle de sifa chadele mawde sabu ko buri hewde yimbe be non jidata ni non dun yidundirta den wana fey sabi dewgal
nyali buli le hello tariki am nyaloma hande o mi jaham sikasu to su sikasu inda ma hudu warta hakkilema
aya se wiya ma sikasu ko buri hewde kay fu hala sitede kenedugo an hala
gonga jati nyali buli halaji kewdi ana honodo inde kenedugo o hebiratum fa keben famtare kedodem yoga e dido halaji di kanko Madou Jakite o administrateur andando finatawa direction nationale de l'action culturelle haltani christian dako kedado am gondo to do fashitango Umar Waygalo
il existe plusieurs versions
halaji kewdo gonde halede ko nayri bangal kene dugo arande mudun ni wakande bamaraabe kanye senefobe kawri so be kali kalimawol kene dum woni jamwali na jamhiri so bihi dugo dum woni gendi kene dugo so dum hawri ala wayi latade gendi jamhiri na jamnyalli dum woni inde kene dugo leedi
le village où on dit bonjour ou bonsoir
dum nawta en bilki sambe chaldi kanu 23 Maroc 2023 tirage oka andama el aljumar ittine
mali won le groupe B ana tawda Egypte bamnodo coupe tiagitido fa yottade Gabon e leydi Niger
le groupe A o leydi Maroc simulo kawrtangal waram hebondirde e leydi Ghana kanye Congo fa yotto Guinée
le pide ana kani wadde jude noga e nay lewru juin yottade jitti lewru juillet tanande le galluj araba e Tanger mali ana han fidude e Gabon macmudo arandejo nogay e joy lewru juin warorundu micintindi wede leede tati ardotode kany en jaata jeux olympique paris 2024
UEFA ligue des champions 2022-2023 do demi final ngaji di hejjuji mudum andama dum wadam talatare kany alalbar ngaro
match ngaji beldi hakkunde mawbe di donna real madrid fidan e manchester city dum wada nyande talatare jene e lewru me derby italy dum yo hakkunde inter e ac milan alalbar sapo lewru me 2023 match ngaji retudon wirfitagol an hani wadede sapo e jeego e sapo e jeddi lewru me dum
nyali wul dum kaddata e kabaruji amen di kigel hande dum
ali sisi a jaram do kadude kabaruji da hande sakirabe don gon don li mali fu e mangal mudum jettama e hedade ka kedde hedado e seeda yewtire tous o grande waran tukkininde hala tajgol kura woni ko fawi e hala mudum wassalam